number 2.0.
Show my degree.
Oh,
Kakhulu besivele sigcile kakhulu lapha kwi English yabo. And kule insukwana njengoba sine EPS ikhiphe nowakhalisha, so kulezi insukwana yena sivele was inspire more ukuthi sibe abantu bengazuthi awuthi sike si focus kwi-Venek kancane. And futhi nobhuti ubhutshata abakwasitshela lokho bathi abafana bami nimnandi, kodwa manje aningenzama ukuthi niqinise laphana kumageba. And ke ngibone ngathi kuyasebenzela bethu, ngoba abaningi vele bathi mabesibuka bevele bethu ukuthi awu inini nalaba angeke bethu akusona i-squad release. Yebo, leyo nto. So lokho kuyasebenzela towards i-advantage yethu.
Okay, ngiyazi ukuthi sendibuye sekaningi nibuya la ekhaya. Ngeke ngizeke ngisho nibuye kwesibili, kodwa ngizothi number 2.0. Nibuye kwesibili, ngiyazi ukuthi khona umuntu olalele njengamanje uthi hayibo liwaye edlama out lawa, kumele ukuthi angabe ekhulumi isingisi. Sikhiphana, ngizoqala usitshele nge-squad roll kancane nje, kwenzela ukuthi umuntu oqalayo namhlanje kuyilalela.
Okay.
Number 2.0 wazi ukuthi besikhuluma nge-squad roll. Yeah, sikhiphani, yeah.
I-squad roll is a group, you know, with ama members out 3. U-Tony, u-Star, and u-Blanco. And sabandawonye nje, you know. Abafethu bandawonye, baqala u-music kudala, from a primary school to a high school. Saqala ukuyithatha serious lento sesiphumile esikoleni yabo.
Yeah.
And yeah, we've had so many mixtapes esiwakhiphile, siperformile in and around eThekwini. Yeah, kuningi nje sesikwenzile bethu, you know, uthona ungathini?
Yeah, ngisho nje to elaborate la ukhona ukuthi ney'teji sesike sayisherisha, sesiyisherishe nabantu abaningi.
Yes.
Aba prominent.
Sike saperforma nabo DJ Tira, performed with abo, shared the stages with abo AKA, abo KO, Questa. Yeah.
The list is endless. Yeah, Kube.
And njengamanje nipusha njengamanje noma nipusha le single le.
Okwamanje siphusha le single le, but ke we have EPSC releasing no Akalicious njengoba kadesh uTony manje.
Oh, okay. Ayo le single kuphela.
No, kune EP. Yeah, eningoma ezu 6.
Okay.
Yeah, iphumile nje, abantu bayijabulela kakhulu and isanda kuphuma nje, you know. So ileyo EP le esifocus kuyona ile single esikhiphele manje. And
yes, and umphulu limi lapho le single lena nje siyidedele namhlanje, ayikakubi released, si record tank kahle kahle.
Okay.
Yeah, mixwa namhlanje, so nje konke kusheshile kwayo, kodwa ses already sesike sabona ukuthi okay, engathi iyayiletha le attention esidingayo from
abantu. U-Akalicious nimthola kanjani? Ave lingatholakali igcikwane.
Well, u-Akalicious i-relationship ye squad no u-Akalicious. U-Akalicious besifunda naye go high school.
Nifunda naye high school.
Yeah, besifunda naye go high school. Mina nje ngiqala ukuba ne-crew yam naye, bese ngimazi ukuthi okay, naye bese ne-crew yakhe kanjalo, yabona. So yeah, thina simazi kakhulu ngokuthi uBuster. because back then bekuthiwa u Busta Rhymes.
Oh, ngoba
yeah, Fasty and yeah, ne influence yakhe mawukuthi uyamnaka nje ukuthi so in the hood nje around this Pingo.
Ake kuphume Pingo nje kuphume Pingo.
Yeah, na it was Pingo. Kubo la Pingo. So ngasekhaya nje kwazi ukuthi u Busta.
Yeah.
Yabo. So abaningi bake beze bengifonela bethi kuse. Oh, sho bethu nomchita lo. Ugu pasta kanti lo ikuthi akalishias. Yibona nje so yaba two sabanye bethu then ufanele ukuthi ngize ngiconfirm ukuthi yaye yawo yena u pasta bethu.
Oh.
Indoda kodwa enzima ukuthi usebenze.
Uthebe phuma ku crew bese wabesigavana khona salishilo athi lo so akalishias akasayo lo pasta.
Ngokwazi kwami ke kodwa uthi ke abalandeli bakhe abamupha ke lithi u akalishias ukuthi kwase kuyena ke wahamba nalo kanjalo. Kona ke kodwa kuyona indoda elulu ukuthi usebenze nayo.
Yeah.
Ngani ngoba hey kufanele lokho uyijaga ngaso sonke isikhathi kufanele kwaye manje nje uthe umuntu obuya sisuke edladleni umuntu obuya akushuthi ubambezelekile amsho nje uthe wathi efika wafika sesihambi
man intense kathi ngana le EP uthi niqed
yashesha le EP I think ngathi mhlambi inyanga
yeah
say mhlambi inyanga yeah.
Yeah, and okwasiza kakhulu iyona ihanga ya Akalishias because uye kade fika ngo thina sine studio sethu sendle
so lezi ngoma lezi u6 ni record le ngoma ezi straight 6 noma lezi ngoma lezi
straight 6 songs yeah ayike ngone yathathwa somewhere kanjani
oh yes
yeah ingoma esay record nje fresh zonke
ngoba kuvulungela la ukuthi ngiyazi ukuthi ni crew ne ni group
yeah khona ongekho nje
yeah kusithathu ne
yeah uBlanco
yeah uBlanco ukuthi nenza kanjani ukuthi like ngikhethe ingoma uthi yabona lena iright ke leyo ngena kwilendo ku EP yethu lena iright le lena ikho right lena siyeke lena ngoba ngiyazi ukuthi iswa you know kodwa umuntu uzothi ayo la le ngoma le iright be track 4 le iright be track 3 you know
uyazi ukuthi ke kwenzeke leni li isikhathi esiningi uthola ukuthi makuyiyona le kuyiyona yona yona mina mhlawumbe ngizofika ngithi ngiya record noma star for example ufike ngirecord eqala leyo nto ngirecorda
Yeah.
Ngishiya lapho vele ngathi sabandawonye sihlale igcikene lodwa. So then isikhathi mayefika mhlambe evuli computer tuyabonga. Isikhathi esiningi uzothola ukuthi mhlambe makuthi uyifilile. Uzothola ngokuthi sengiyezwa ukuthi awu useplastelile naye yabo. Kanjalo kanjalo no blanco kanjalo isikhathi esiningi. But le esingayifili kakhulu uzoyithola nje ningi futhi ezisahleli la makorase lokuhleli kanjalo zingana.
Ezinye ke kodwa masibanga ke kuya ngokuthi ke hey uba izomudla ivote yabo nje basiba u3 aba u2 mabeyifila hayi ke iyona
okay mana angikaze ngicabanga mhla sibe Tony ukuthi mhla sibe uhambe ube isolo angikaze nifinyelele lapho
eyobusolo ukuthi sasike sibuke kanje nali eyobusolo idinga nayo i special attention yayo okwamanje sifuna ukuthi sike sikhande lento ezizama kuyikhanda as a group ukuphuthuma amasolo for us it's not into isisa kule level ekuyona angisho ukuthi level ephansi ngale ndlela kodwa ke asikakufiki kule level la isifisa ukuthi okay sisinga branch out
yeah
yabo siba amasolo amasolo
I demand. Kanti futhi baningi abantu bebuza futhi ngendaba yamasolo but hey akaze kwenzeke till today.
Yeah, ukuthi ngiyawazi amajiti ukuthi fika Spain, Spain ndawonye ku Grand yonke into ihamba kahle kumnande then usuyeza jigijigi.
Sephuma amasolo.
And motho uyeza futhi akaphumanga Grand, you know? Akuba Grand ukuthi
nayo into ebhlungu wena, into ebhlungileyo. And I feel like ukuthi leso sikhathi thina mawukuthi kuyenzeka siyasifica sosifica vele sesicabangile vele kuyona
sesikade sibuziwe ukuthi indaba yamasolo
so nje akuyona inkinga we can ukuthi singakwazi ukuthi sirecord ingoma sirecord amasolo but for now ipassion yethu isakakhulu la kwe squadron khona into umlilo esafuna ukuphemba kuqala before si focus indabeni zamasolo
okay nice ngifuna ukusikhulumeni nge hip hop yo like KZN yazi ukuthi nama artists and isikade side nikhona la KZN you know ngokwakho mubuke egameni yeah, like KZN. Sasikhulume SA hip hop, sasikhulume KZN hip hop ukuthi wena ngokwakho, do you think ilana kumele ukuthi ngabe kuthiwa ikhona noma khona la ekshoda khona ukuthi kumele ukuthi ibe khona igame yase KZN mhlawumbe khona la bona konke yabona lana na igap eshodayo. Uma ngasala ama out engayigcwalisa le gap mhlawumbe ikhona into engenzeka. Siyazi ukuthi ama out amaningi lana KZN ane talent elimangalisayo kodwa akajwayele ukblow up lana KZN. You know abblow up ngale Johannesburg. Ngale mhlawumbe inkinga wena moyibuka uyihlalele nje lapha nama out uthi kuse yazi mhlawumbe la iKZN bese ngenza lokhu naloku naloku probably singakwazi ukuthi sibe grand.
Bekithi ngizoyisho nje nami leyo nto njengoba ungibuza ukuthi according to i-talent la like KZN fethu i-talent elikhona baningi kakhulu abomrapper like KZN but when it comes to ukupusheka you know like mhlawumbe ama ukuba ne studio prominent like KZN awuyitholi njalo njalo ukuba nama nabantu abasponsorishayo i-talent le hip hop awubatholi so I'd say yabo makhulunywa nge financial backing KZN iyashota kakhulu lapho mfethu ishota kakhulu lapho because sinazi studio sina ama bedroom studios siyawahamba ama show ama jita talented but then it's hard ukuthi ufike laphayana because you know industry manje ihamba kanjani.
Ngizocela ukumngena emlomweni u Star when I think it was the day before yesterday got the hleli no Jazz, shout out to Jazz we LUS and what ayikhuluma lento ye hip hop yala eThekwini wayisho nje ngokusobala wathi yo if ubheka wonke aba province eThekwini khona la hip hop ephila khona mpela 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 you look at lezinto njengama show shout out to Zakwe futhi for lezinto hood versus hood and stuff le nto leyo yenza ukuthi yenza ukuthi nje hip hop imuve nathi sihlangane nanokuthi futhi amanye amagazi kuyi platform le nto leyo amanye amagazi ukuthi azi ukuthi oh okay
khona la rapper bayakwazi ukuyiveza you know
ama talent abo fethu so ile nto nami ngiyibukayo uthe wayethe isho lento uJazz ngasho ngathi wow yazi lomjiti uqinisile because thanks to ubona ka majita njengozakwe like I think what sesiya ku season 3 we hood versus hood know stuff like that and I feel like as Durban rappers into kanjalo kufanele si acknowledge futhi siyibonge futhi isikhathi sale nto ukuthi ama studios ebe prominent yes it might not be right away kodwa indlela esimuva ngayo as it happened kuthembisa kakhulu
but umbuzo was what do you think ukuthi yini inkinga yini elekhayo ngingasibeki lapha yana
nathi I think ke khona lapho kuwena uyiphendule kahle wathi wena sishota ngama prominent record labels
nabantu abeze nebag futhi imali siyayidinga and yona ezosithatha isibeke
yes and futhi uma ukuthi uyabheka no buti o DJ Tira I think nabo bayasilimaza kancane ngokuthi phela bengababuthi futhi noma nje
bekuzala kubona
kuyiqonga
bekuzala kubona manje kwenye article ukuthi u rudinga out hip hop and afro pop like ikhonte kanjala yenza right now you know
okay
among in the pigeon like you know
cuz
because so yabona ke abantu abanjengotira mangase ngempela ababe nalyo focus and they put that energy with dub and hip hop ungayibona mfethu ungayibona ungayibona
so
ubale ngathanda ukuthi nisebenze naye asengiyazi ukuthi nisinisibanile no akhalisha sikule EP le namhlanje kumunye umsebenzi ozayo singawulindele ku scatrol mhlasimbe on the pipe
on the pipeline ngingayisho stha lento yokuthi bani lo ile eno akalisha se Roller Coaster Avenue 2 ne EP Roller Coaster Avenue 3 siphezu manje siyasebenza kuyona nomthinayi mthinayi tsunami maningi amanye ama active engafisa ukuthi sisebenze nawo baningi
baningi abafuna
more especially futhi nako team umlazi kona majita futhi asemlazi a dope kakhulu and li ngicela ukuthatha le moment ukushout out i team umlazi ngikhulume ngalento hood versus hood ezobe yenzeka ngomhla ka Star
mhla ka 10 I think
launch mhla ka 10 izobe launch ngomhla ka 10 sicela abantu base umlazi umphakathi wasemlazi
ni ande umlazi nini
yes
isiphingo phela isiphingo
oh yeah umlazi awunawo captain nje ngamanje udinga ucaptain wonke ama out
sebemtholini
sebemtholini
uruma
uruma
yes ama out bebaleka
oh gene
yeah
out avela cross
out cross ama out 3 about 3 guys ba declining
no zakuke wabuza ukuthi madoda anifuni anifuni ukuyithatha le nto siyabona ukuthi ayengathi insimbi ishisa kakhulu ukuthi sibe khona nje ukuthi support imu
ubulazi ubulazi hlezi uneyinkinga bro
yeah kona ke ama internal politics ama politics aseka
so uba ukapteni lapha akukho
easy akukho easy
uhlezi ukukhulumisa nje and I think futhi ukuba ukapteni any team
yeah
kuza neyinkulumo nje zakhona
yeah okay ba singidlalela la ngiyathemba ukuzokwazi kuyizwa ngidlalela la i beat yeah nisinikeze freestyle ngiyana ne ngaphambi ukuthi niphume
alright
okay akagidedele la Squadron!
Yeah. Tinake liyas bona abantu bama freestyle sa pusha yona le mpahle TV washa.
Okay.
Sayona impahle TV washa. It's on Roller Coaster Avenue.
It's available everywhere.
Everywhere.
We are zing now.
Excess Kateli le abombre pa washa.
Washa.
Bafuna ukudubula kodwa baphethe ukwasha.
Washa.
Hit the stage and ibona niyasha.
Washa.
We deliver bomb similar to Russia.
Washa.
Papa tongue to me
kalagata
washa when it comes to boss but if I laga
washa
ebuka lo
uyasha
buka nalo
uyasha
how many rappers do we need to jump over before you know this the roller coaster be soldiers be getting old to be going but nobody for promotion I told you rappers be going up my cherin swenza lente yenziwa ku Pornhub last year somebody bag and you woke up
what
this year sevula sevala sa oak up
sure
whoever told you was hot was getting your hopes up Similar to paying for cookie until you won't shh. When I'm in the booth, it's guaranteed I let loose. Demolish anything that come my way like papoose. I let a hater, and after that I chuck a deuce. By finding by running, I'm a blue up deuce. It ain't no stopping me, rapping is my monopoly. But probably you wanna honor me, but lack the honesty. Wait, Nintendo's in Japan, but that is just a... Kutina si Zinja like my last name was Changalis. Kateli la bombre baba.
Abasha.
Bafuna ukudubula kodwa baphethe ukwasha.
Awasha.
Soon as we hit the stage, sanibone niyasha.
Washa.
We live for bomb similar to Russia.
Washa.
Amakapa tongue, tini kalagata.
Washa.
When it comes to bars, but if I lagata.
Washa.
Bugalo.
Uyasha.
Bugalo. Nelo. Bayasha.
Homie, everybody in the game is better than my team. Homie, my team is better than all you MCs. New school or old school, we don't really care. Yeah. Susan Delaney, we trying to be millionaires. Susan Delaney,
we want the number one spot.
Susan Delaney, even when the gates lock. When we come in, we gon' pop them off. Kateli, I'm a rapper, I'm a dinosaur. I think the game needs change right now. I think a lot of things in the game ain't the same right now. La marepa masha kuluma kakhulu they ain't got no goals got badlalela mazulu they ain't got no shows bahambela phezulu they ain't got no hoes it's in the spamba leku
hi bo
when I look around we the best out RCG squad knows what I'm talking about
it's Kateli la bombre pa basha
washa
bafuna ukudubula kodwa baphetho kwasha
washa
we hit the stage and ibona niyasha
washa
I'm similar to Russia
washa
makaba When it comes to pause, it's about to fall out of the sky.
Wash up.
Hey, Bugalo.
Uyasha.
Hey, Bugalo.
Uyasha.
Ngene combination, ngiphethe imvubu nesagila. Ngithi ngizofuna amabhazi, ongenawo ngiyamthithinya. Ngithi lwa, woza la, ngithi kumpotozi. The tip keys impede
everything.
Pigs will let you ya ringa. Ngimdonse nge dreadlock. Ubone dabuka Brentwood nelele yifong kong. Mbabe ngo beats. Ntshebe phansi Carlos Nine. Ngithi ngifuna imali oyikweletha undaba yaseDubai. Tuduze ncube omunye nje engimfili. Cause angimqondi kahle ukuthi ubomu. Ayikhomeka singozembile ithi mfethu ungishayelani ngishayela ukuthi umbaxambile
okay
fike ku games ngizoqala impilo kabusha fike ngiphetha amakheke nama sweet gih umusha
sho
ufuna ukutshela isponsor ukuthi ngubaba wakho umusha sokumele ngenze ispan ngimfake ispan sasegusha hey
ilabo mrepha basha
bafuna ukudubula kodwa baphethe ukwasha
soon
as we hit the stage anybody niyasha
niyasha
we deliver bomb similar to Russia
washa
amakhaba dangithini kalagata
washa
when it comes to boss but if I
Yasha,
Yasha,
Bugalo,
Uyasha,
Yasha,
Buganalo, Nalo, Bayasha,
Yasha,
aha. Quattro roller coaster
Quattro.
Yeah, no, yeah. 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 Yeah.
Bamtshela
ngathi manje ufunani combination manje ufunani combination
uzokwenzani in combination
enye into phela enye into kuyaziwa vele ukuthi kusuke ngayo it's not personal ukudlala ngamagama
yeah uthe uzobheka umrap
usuke uzofuna umrap
uqale ngo Abduz ne yeah uqale ngo Abduz
nakhona mawulalithisa li it's not a diss uAbduz uyaziwa vele ukuthi ugqoka amablock amancane.
Yeah.
So it's not a diss. Ukhona ukuthi phela omunye umuntu ubuye ithathe kabhlungu message uthi kube ngathi hey bu uzwile ukuthi uthena usibani bani
so ekabile ishini bagqoka ama letter ama fake.
I'm music of music. Come on.
Yeah, hey. Ah man, as more F. Ah man, hey, uyaphuthela mfana. Hey.
Nama bathulekala usibu.
Esibo.
Sho nje.
Ah, yabona mangathi uzwakala kangconywana ke manje na ke.
Ngigrand.
Awukhulu ube futhi. Awukhulumi
kwa ngifeel but it's it.
Yazwakala kancane manje njaya ngoba njenga tikhona nje.
Ah, sangibedele.
Hayi nakho engathi ibambe.
Yeah, yabona manje ngathi ungahlisela ngakwena ama level ngakwena ukuthi akancane ama level.
Oh, hayi into yazini, hayi into amakhalada asebenzisa iKhe. Mina ngikwazi amakhalada asebenzisa umfuthu. Angicindazela manje.
Hayi ngaphuthi kanjani
bona. Sina sithi wena uzama ukulokupha uzama indlela yokuthi uphambane.
Washa.
Washa.
Awana, yabona ma mfethu angibhayisikele manje makuthiwa kunama out manje manje bana sethe namba nesikontrola
ofethu. Siyabonga, siyabonga.
Yazi sibo wena amagama esihlangazwe ngawo uli wathi hey ave nikhonzile uli ndozabe ave ithanda usibo le crew lena mfethu.
Yabona kona le namba nanishaya nithi nanithini kambe guess who's putting Durban on the map or something.
Oh yes,
Durban on the map. Durban on the map. What year was that?
Yeah. Hey. Oh, yo. 2014-15.
I think it's somewhere around lapho. Yeah. 2014-2015.
Sisasebenza no Calibit.
Sisasebenza no Calibit. Uyathanda ukumention u Calibit sibo.
Beka ninike insimbe bezimane zinhlale zinamathele nazo lezi gibijima izo zathi vele istyle senama nathola nathi yazini this is what we produce izo sticker la but ukhalipits I mean sorry ukhalipits beka ni understand naye ngale ndlela
yokuthi nje
beka ninika lama beats lawa you know like old school kind of
yes and I think ukhalipits shout out to ukhalipits too is one of the ama rapper abanzima I mean ama beatmaker anzima ngale ndlela isimangaliso
like KZN
and he did a lot for us ukuthi sibe kule level le sakho ukuthi sikwazi ukuthi sibe recognized nathi ngamanye ama ngama fans
so uma ningasaspan nayo Calibiti kule EP nisibanele bani
kule EP sisibane kakhulu no Sabatha. Shout out to Sabatha. Sasipana kakhulu nomjiti kuthiwa uMessiah. Shout out to Messiah. UMessiah is also very very dope. Abantu basazomazi.
Yeah, khona no Vandal, no Vandal, uVandal.
Khona no Vandal.
We just on isiphambane, yes. Vandal, yeah.
Okay, no more out. Siyabonga kakhulu. Ukuthi nikwazi ukufika, no. Sibozo sokwazi ukuthi ilungise lethu babili, ne?
Yeah, besilungisa.
Bengiyazi ukuthi bengeke ngize ngiwazi ukuthi ngodedela amaathi ungazange wahrude. Ngiyazi ukuthi noma kuthizi does this boom izinto
hayi kodwa nje mase sizwe
izwakala kancane kodwa kusabhedwa
but before sambe nje putile njalo bese sicela ukuthi ungakhohle ukucela ukusicela ama handles noma sivele sibathatha yabona ukuthi yazi ngibonani ngibona ngathi kuzophothoma kuphuthuma kuphuthuma kuthi hayi manje manje manje
manje manje manje manje manje manje manje manje manje
manje
manje manje manje manje manje
manje manje lele ukuzisele ama handle
yeah okay but before nisha ama handles sure, obvious sure. Vele leyo I think ibaleke kakhulu because abantu babe mamele kusuke kumamela abantu aba different abanye ama promoter abanye abaculi abafuna ukusipana nani abanye producer vele basuke kuyinto abalindile but nje before niwakhiphe ngiyazi ulive sekanibuzile ama questions abanye ufuna nje ukuthola ukuthi njengoba ni 3 futhi andringe nje varu ukuthi ubani ngempela ono eni no strong ngeke nokunikile vele yoti but sinokusho ukuthi njama o creative mhlawumbe nawo nokukulekelela mhlawumbe uqhamuke ne line bese hayi as replace leli gama ngaleli bese uthi oh yeah
hey yazi manje inzima le nto wesibo because reason being ngithi inzima it's because yabona nomuntu othi me lalela squad roll and we get these comments jalo njalo ukuthi kuthiwa hey man angiyazi crew nje akukho weak link kanjani yabo into kanjani kodwa ke nalokho ke when it comes to creativity sometimes ukufike ngempela uthole uthi star osemudini kakhulu mhlawumbe ukudlula mina yabo le and siyakwazi ukuthi futhi si feed the off leyo energy ukuthi okay mhlawumbe sithethe kodwa manje ngingafakani la sithi ha no ngeke sound kanjalo it's bouncing ideas which is why amanye ama artists ase big
yeah
ase big uthola ukuthi abuye ehambe nabantu aba ama ghost writing nje kanjalo ghost writing ikibuye iqhume nje la kule circle le squad roll nje
konke ama
yeah okay bafethu sengishaya isikhathe bafethu ne angitshela ama handles wenu ukuthi abantu bakazi ukuthola
ukuthi
yeah
no for ukufollow ishi squad roll nje bafethu Facebook Instagram Twitter TikTok noma ikuphi nje squad roll music squad roll SQ UADROLL Squadrol music. And then it's Squadrol Tony, Squadrol Star and Squadrol Blanco.
Bafethu nifisela ngokuhle konje nthena iEP igama la yini?
I Roller Coaster Avenue
2 93
years afuthi.
Okay. Izotholakala nini?
It's on the pipeline. Nama show futhi maningi kodwa say on the pipeline. Siyaphikisa stocks.
Kusasa kamakhutha
bafuthi abantu abakwamakhutha siyafisa ukubabona ukuthi befike ngobuningi babo.
Yes. Okay, as well, I'll call us squad roll squad.
Number 2.0.
No, you stop.